kubingelele. Thokoze kwamukele futhi enkosini yethu eFresh. Ngingusibonelo Phithi wakangema, ongumnoma kaBenedict weChristian Networks. Ingozi esobala nekhona njengamanje kunoma ubani obeka ithemba lakhe entweni kumbe kumuntu. NamaKristu siyababala kahlehle empeleni wona kakhulu. Ngokuthi sithatha ukholo lwethu ngokwezingeni nobungozi kakhulu. Uma ukucabanga, ingakho kwaba nezimpi zezenkolo phakathi kweminyaka yo 1095 no 1291. Futhi okuseduze nje singakukhumbula ngaba yibulala beyibhincisa amabhomu befana neningi bekwenza lokhu egameni lenkolo yabo. KumKristu iqiniso levangeli liyiqiniso elibamba naye. Futhi baningi abafundisi baleli iqiniso nakulezi insuku ababiza amaKristu ukuba avuka phaphame ukufuna amalungelo awo ukuguqulizwe abakulo noma ngabe baphilaphi. Balenze libe yizwe lobuKristu, benza impikiswano eyidonsa nayo. Nokho bayageje ephuzwini eliyilona lona. NgokaLuka 6 verse 39 no 40 wabatsha nomfanekiso wokuthi impuputhi ingahola impuputhe na? Aziyukukhalakathela emgodini zombili na? Umfundi kaphezu komfundisi, kepha yilowo ophelelisiwe uyakuba njengomfundisi wakhe. Ungavumeli ukholwa ngongaboni akuholele wena. Umongo wevangeli weyindaba ezinhle zikaJesu Kristu awungakho ukuphoqwa kwabanye abantu. Futhi umuke waqala wahlanganisa ubuKristu namandla okuphatha kungekudala, uzothola sewuphoqa isiphambano kwabanye abantu esikhundleni sokuthi bayithathele bona isiphambano. Ngakho yehlukanisa, khetha kahle abafundisi bakho. Yebo, simele ukuxoxa nokubheka ezesikompilo nakanjani, simele ukukhuluma simelane nokubi. Kodwa ivangeli likaJesu Kristu yivangeli lothando likaNkulunkulu, intethelelo yakhe, intshisekelo yakhe ukusondeza abantu kuye, ungawele emgodini. Ilo kanye izwi likaNkulunkulu leli eliza kuwe li-fresh namhlanje. Ukuyithola devotion e-fresh siku zonke, sithumele i-WhatsApp kwinombolo yethu ethi 0677060077. Lengosi ungayithola futhi nge-podcast ngokungena ku-Spotify, Facebook page yethu, kuzo zonke lezi nkundla igama olibhalayo linye nje lithi izwi eli fresh.